I wouldn't be the same without you, darling.
No.
I feel so bad.
Na na na.
Junior Malino, Showtime beats already now.
Na na na.
Happy African.
Nze mukwano gwo omubwati, abaddewo okuvaddala mu kusooka nti bosisinkanye mmanyi si bangi, naye bonna tebigenze bulungi. Ngobe wa bulungi newe malayo, newe kokota nobe maliramu. Oyagala bulungi okiraga nnyo nti omanyi okwagala, nolwekyo mukisa okuddako bambi gumpe. Nsaba tuddeko mu love nange, nzijayo mu friend zone nawe. Nsaba bakukwagala kuba mbaddewo.
Sanyo kira.